mama.
Si walisema ni Mungu kwa hii dunia. Mama, utanisamehe kwa neno moja. Sijui kusema sante mama, kwa kazi mingi wamefanyia mi mama. Ulitunza mwezi tisa kutoka ndani ya tumbo, leo nimetoka sa mtoto. Ulifanyia mi na bidi, asante. It's all about you. Kama si wewe ni nani? Niseme nani mama? Wewe ni mama. I love you, I love you, I love you mama. Umenitoa mbali, mbali, wacha nisema asante. Umenitoa mbali, mbali, wacha nisema asante. Mama, wacha nisema asante. Wacha nisema asante. Kwa nini kazi mingi ulifanya mi? Wacha nisema asante.
Mama, sometimes bunyiga mame sala suzi mtesubi. Season come and season go, mami, oh, you still the same.
Mama, weka tiki karaman, mewaza ni amare. Mama, weka tiki karaman, mefone. Kata mafkete tute pira, kata mafkete yele pira. Anono pe, wababa brempe, bade guaka. Echudo kwana.
Umenitoa mbali, mbali, wacha nisema asante. Umenitoa mbali, mbali, wacha nisema asante. Mama, wacha nisema asante. Wacha nisema asante. Kwa nini kazi mingi ulifanya mi? Wacha nisema asante.
Mama, yeah, yeah. Emezo mwenda mingi mama, yeah, yeah. Mama ndi kusasula nkianze, yeah, yeah. Norwecho kansasula katono kendi noliefu. Wigomani kansasula katono kendi noliefu, yeah.
Mama wange yankuza uwebali. Singa tegaligwe mama. Sandi bade kino chendi. Wabula chakavi. Obutamanya muzade u. Oye ya kukuza.
Omenito wa mbali, mbali, wacha nisema asante. Omenito wa mbali, mbali, wacha nisema asante. Mama, wacha nisema asante. Wacha nisema asante. Kwa nini kazi mingi ulifanya mi? Wacha nisema asante.
Sure, this was all about mama. A good mama. A caring mama, sweet mama, I love you. Yeah, big up to Jojo.